Bobo made it.
Aya.
Maliza mishe mishe unipitie, kabla hujatoka unitwangie. Kuna chodo tujichinje, kuku wengi ujichinje. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Neti tuka blow up, tuka blow up. Agwe miangu toni msanga miseni tena. Michezo shimoni kichanga upopeshwi tena. Misibaki changama, oh changama. Shikane mashati tuje pigana. Nagiza ndama leona choma nyama. Utu mchana mchana naona mkiminyana. Fanya bidi, jitahidi. Ufike mida kigiza tufaidi. Joni tuka blow up, tuka blow up. Neti tuka blow up, tuka blow up. Wengi ujichinjie. Joni tuka blow up, tuka blow up. Neti tuka blow up, tuka blow up.
Tangu underground kabla sija blow up. Lemini kwa hizi sound watoto watan watu wata show up. Nilipo na kembisha crowd visiki nka vingo up. Le simple na kanvisha crown bishin ka ito up. Wakwapi mashpapi wa jekati slow slow. Ule se montaki usinfate happy usinforce force. Heku unatembea kampoto kiss me bafa. Nyumba uteketea kwa moto haina shida mfa. Tuka blow up, tukalipuke wanangu mambo so power.
Naiti tuka blow up,
tuka blow up. Chiche jingi mixa nyingi abi una throw up.
Yoni tuka blow up, tuka blow up. Tuka blow up, naiti tuka blow up. Tuka blow up, wengi ujichinjie. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Naiti tuka blow up, tuka blow up.
Harvey Daddy.